He's back. DJ James the youngest. He's back.
Dangote babala. Simba babala. Chibu babala. Dangote babala. Simba babala. Chibu babala. Mwakiembe babala. Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema. Amefosi bifu msele leko. Amebaki masono neko. Heyo tumo achaba. Akishomo ki. Kime wanasa. Wana tapa tapa.
When you hear this, you know who it is. Oh yeah, it's DJ James the youngest. 0727-010-197 is the number. Holla at your DJ. DJ's Entertainment.
Dangote babala. Simba babala. Chibu babala. Mondi babala. Zombie babala. Makufuli babala. Makonda babala. Wasafi jamala. Boma kuboma ni kopoko. Leo ndani tokea shapo. Wata sambazia koko moko. Mweja badidi mweja moto. Mechoka eti. Mnataka lala. Tungi limezidi. Tuzime muziki. Sapende gisambu gile sambamba. Apo vipi na bamba. Ino gile inatamba. Basi chani kamusamba eh. Wataweza kweli. Kushindana nasi. Atawa kiungana. Matusi kututukana. Dangote babala. Simba babala. Chibu babala. Mondi babala. Zombi babala. Magufuli babala. Mwakiembe babala. Wasafi jamala. Ati mselema. Ati cha selema. Mambi ngema. Lishimwa medema. Amefosi bifu msele leko. Amebaki masono neko. Kwanza kujagati, kisha kuwashe. Chesa kama monkey. Kunjo kidengi dengi. Tumo achaba. Akisho moki. Kime wanasa. Wana tapa tapa.
Chise kano button. 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 Chise kano button.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Tuka ukipanda na ile shate na vua. Tuka ukipanda na ile bukta na vua. Jamali na vua. Mama na vua. Mwazenu na vua. Kuna basata. Sina piga yo uwezi. Bona piga yo uwezi. Iyo bona piga yo uwezi. Ina piga yo uwezi. Kale na piga yo uwezi. Ina piga yo uwezi. Momo na piga yo uwezi. Fugwe na piga yo uwezi.
Tokia chibude, wataka ule wewe.
Yo beba pesa yo.
Yo beba pesa yo.
Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kamene.
Miyuma no gagati. Zoba no gagati. Miyuma no gagati. Zoba no gagati.
Les MVP, MVP Serge Ibaka.
Mbakai. Oya, Sukuma. Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto.
Master cheza shubaka yoko. Sayoko, yani kamo na chambadoko. Moko moko.
Wape, wape,
wape.
Nasema wape.
Wape,
wape,
wape.
Sasa wape.
Swame takasha.
Wape.
Komesha.
Wape.
Yuno ya kwenye cha.
Wape.
boss, Eric Mandala.
The one and only.
Le patron pour boss, Ahmed Achou. Papa Benjamin Wenga.
Buddy Benz.
Mama Dangote.
Moko Kulogonjolo nache nao Bados chapona Ata mapezo nache nayo Yamepaki jina Hospitalio Sa dunia nzima Mezunguka koto mepima majibu hakuna Hata ngoma sina, sina oh, Pressure sina, sina Ugonjwa sina, sina Jina lako ninalo Wepo wako Tulikuwa wangu zima Nona giza Alio iyo iyo Na kumisi Tutaonana Ate mungu wakipanga leo Ni kufe kesho Taorara tena Ifike kesho liamba Waniweke kwa mchanga Ni kufe kesho Alio Labda nkukumbushe Nilipo kuvishe pete Polisi mama chachi Ongeachi mpaka nife Marango masina, sina, oh, Reshe sina, sina Ugonga sina, sina Jina lako ninalo Uwepo wako Ulikuwa wangu zima Minaona giza Alio iyo 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 Na kumisi Tutaonana Ate mungu wakipanga leo Ni kufe kesho Taorara tena Ifike kesho liamba Waniweke kwa mchanga Ni kufe kesho Alio
It's DJ James the youngest
Tidididididididada
Ulanya mambichi, baby And nobody knows that you are down for me, baby
Baby, ni rusu ni deke Nisi chegwe, iwe kwa ngumi mateke Tuwe sote Kila mara kili yangu wewe tu Umenifanya nimezama mwenzio Kila mara kili yangu wewe tu
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusamu, waka mimi kushushila, nisipenda kimatara,
nusu kapusi, umenipiga nusu kapusi, nusu kapusi, umenipiga nusu kapusi,
haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda, makibanda, Misamba, makalete kabunja kitanda
Kanite Kenya, te Kenya
Aye, kanite Kenya
Mina pe Kenya, pe Kenya
Aye, mina pe Kenya
Kucho kuru kucho
Aye,
kugani kiruboto
Aye,
njomi kupe burunguto
Aye,
mekwa kuzungu kuku
Aye,
kila mara kili yangu wewe Umerifanya nimezama mwezio
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusamu, waka
mimi kushushi dam Nisipenda jima tara
Nusu kaputi Umenipiga nusu kaputi Nusu kaputi Umenipiga nusu kaputi
Baby you do
party Jima niya
Kana kichugu, kathi ni dodede Sura mfilingo, zigoli na yumba yumba Chini na juu, amejaza mkebe Kana nifunja shingo, meshombe rangi ya kitoka Dubai Oh Dubai, kana nichanganya Na mganda kama ngome na Masai Oh Masai, hasina chanya Hey, basi twende sawa Inde mama inde Fanya wainuka ipinde Inde mama inde Jifanya umepagawa Inde mama inde Fanya wainuka ipinde Inde mama inde Hey, uyu mtoto wani Anabala
Ayayaya
Bala Anachoka tanyonga
Bala
Uyu mtoto wani
Anabala
Ayayaya Ugali anato songa
Bala
Hey Na mtoto kachanganya na usomali Ata kibinda mwana kadoda mwali Na kidodondo kidodo mwali Na kila shiriria kamsumali Na same mtoto kachanganya na usomali Ata kibinda mwana kadoda mwali Na kidodondo kidodo mwali Na kila shiriria kamsumali
Katoto kamaja kale
Kina waka waka Kina waka
Akwaja ndodo salale
Kina tapa tapa
Tela kumimina
Nari mwaga mwaga mwaga
Nyono feni ya nasigina
Nari mwaga mwaga mwaga
Kama kukua na taki
Siwana umekume makawasichana Kuna mambo ebo
awe mnene mwemba mwe usina usu kimba uba wana shepu hajui kubusu minata mvinyonga awata piriki ata ukiwa kweli wao wana feki
yawe zodo 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 wale mimachokodo mekodoa yawe zodo 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 wale mimachokodo
moja ngecheza utatamani kuimba na kuitikia kama kinywaji unaongeza rangi yake mavazi na shape katikati ya mfupi na mrefu mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia siki sauti ya kukaa kichwa na vuti malaika wakupa anga mwanamke wa kumweka ndani mwanamke wa kuspend money angekuwa wimbo DJ angeurudia la moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale 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 ale
kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
kwenye mita yao pitapita kwenye mitandao pose picha na mambo kibao maisha yao tunasema nao mwanamke anafanya una change hakuna bingwa kwenye mapenzi kuna wakati najibia asione kama anamwangalia kama kajumba anavutia anapita kwenye njia danger girl nimezamia mimi mwenye baria
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale ale ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale 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 ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
Nalimungula kuhusumi, menirudisha shule vijudu, menifunga mdomo ni bubu, nasema soma penzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju,
juju. DJ James the Youngest.
Mchuchu, mchumba, ajapenda sebure na chumba Mututu, siyo vumba, na mupenda na bure na dunda Anafikisha meli na shuka bandari, oh bandari Ikitenesi kina dunda dunda, shangari, oh shangari Na kufaga nusuka buti benera mfata upepo Na shuka gaka parachutia fande na kitoka depo Kana mwage na kumimina, kamu zizi shina Mukate wa kumimina Kama maji kwenye kisima Yani moja wima Muzima muzima Yani kanipa oji na somu china Na mina mcheketua Kipa na matege Na mina mcheketua Yani kanipa oji na somu china Mapeni nishavuja we know Siandiki tena na Uchafuka tupa kwa shimo Na mateka tema Akipanda akidandia sijisomi Akifuna na kalilia muandani Anavyo nidekeza toto Na mliwaza toto Anavyo nipendeza koko Aywe Na mwaga na kukua kumimina kamu zizi shina ii mukate wa kumimina kama maji kwenye kisima yani moja wima muzima muzima hey. Yani kanipa uji na sumu china
anachekeja anachekeja
na mina mcheketua
anachekeja
kipanga matiri anachekeja
Nguo shingo mguwaro kama niko peponi Staki bingo ni pesho Nirudisho totoni Oh baby boo nipe zaidi Nifanyi wa moto kwenye baridi Nipandishe jute na ikibidi Wakalale watoto tukajigiji Kama penzi mfinyo basi mini shalewa tila lila Yani sioni sisiki Nishapoteza dira Kama moshi na sigara Yani nyimbe kwa kipara Basi kama somaki ni sangara Kunda deriva daradala Basi funga mkana
Sense, I sense, 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 I sense, 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 I 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 sense,
too much money
Kino kwa chini kiteremshi Makusudi kiteremshi Yamepanda madini niteremshi Oh baby niteremshi Songo mbingo za kesifa Nani sama kikakunjwa kakunjika Makusudi za kipicha Anavima chovi dogo kaumbika
Bekwa kezima moto
Asi jesusa itambuli ya kimoto Yake maringo ni konyo Veke vikuwa menda givi dogo
Kama moshi na sigara Yani nyimbe kwa kipara Basi kama zomaki na sangara Kunda deriva daradana Basi funga mkana
Sensei, a sensei, 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 a sensei Sensei, a sensei, 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 a sensei Sensei, a sensei, a sensei, 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 a sensei Sensei, a sensei, a sensei, 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 a sensei
Baby ukinipa na zizima
I'm sharp, oh, oh, ayo, ayo
Zahabu ndio tiketi ninge chimba pakembe Ulivyoumbika mama Yuma kama mulima Sipenda chana ndoto kwenye kona Akena nitazima ndo wako mti mama Wetu muzi nimalize Nimalize Sitaki nikukose
Shinde mkono shavu siotiri
Na mipango mingi na we Tokia zamani Ugomvi wa simu tupakule Kizamani
Hi baby ni na we Wale tupakule hey, Ni na we Baby mpaka kule
Hi baby ni na we Wale tupakule hey, Ni na we
on, hold on. I wanna touch you, baby, hold on. Yeah, come on, come on. I wanna hug you, baby. Mtoto mwenye sura ya kimanga, kinoni umemwaga shanga. Usije wapa kazi waganga, meli mishati ya nanga. Yeah, wanna touch you, wesio. Wendo wakanga nye pesio. Siti wezi mi mwenzio. Watoto wanalia nyumbani. Mwenzio, sina raha. Unanifanya hivi kwa nini? Mwenzio, sina raha. Mwenzio, sina raha. Unanifanya hivi kwa nini? Mwenzio, sina raha.
Kumeza Nikitaka kupita njia imefungwa. Najaribu kulewa shinda kumeza wewe. Najaribu kupita njia imefungwa. Sina hamu una madhara wewe. Tabasamu sina tena kwako wewe. Sina hamu una madhara wewe. Tabasam, tabasam, sina tena kwako wewe. Sina hau, hata bure sitaki. Ni afadhali, nikagongwe na gari. Anteke, antali.
This is when I'm
feeling
this. Zero for that, and this is for you.
I'm
up. Yaka.
Are you lying?
No, no, no. Kama tatizo pesa, niko radhi kuiba. Wako niseme nini, na we wangu swaliba. Mtoto mwendo wa jongo, amejawa gaiba. Kutwa juba swala tano, hakuline kalima. Na mpati na tikiti, na mindo parachichi. Mlume na samadichi, penzi twali chokocha. Masaji ya salimbiti, maji mixeriki. Michezo samba soti, dodo nimeokota. Baby wacha nibeme, wapenzi lako nibeme. Nimefika kikomo, kwa vyako vinono. Maja dalasini, ebu jipinde kwa chini. Kwa kontake nime tena, wacha nibeme.
Japo thamani ya kipato changu kidogo, anivumiliaka kwa vidogo sarali. Ye mtu za vyandani, nje kuvitoa kamwiko. Benzi sangara shombo, kupishana kawaida. Baby, wendo majikisima, sharti uiname. Zame koko mazima, msumari nishindili. Wako takeli nitena, unavye kunje zima zima. Visa visa bina, adhara ni washudie. Na mpati na tikiti, na mindo parachichi. Mlume na samadichi, penzi twali chokocha. Masaji ya salimbiti, maji mixeriki.
mingi michezo samba soti doto nimeokota baby wacha nibembe wapenzi lako nibembe nimefika kikomo kwa vyako vinono majadala shime ebu jipinde kwa chini wako ntake nitena wacha nibembe
kupindwa raha, chini nijisha uwea sidisha kutia dawa, nichangane niwe uwe mapenzi ya menikaba, nile michezo mahaba zidisha tu baba, zidi ninganganie nalile tendo chumba nikiwa kifuwa ninelo joto ndana kupa maruwa niwe siku wachi wewe Chumba nikiwa kifuani nelo joto ndana kupa maruani wewe Siku wachi wewe Kachiri, kachiri, zina nikusha zako kachiri Funga kufuli tuwe wawili kwenye giza unyuku unyuku Kachiri, kachiri, zina nikusha zako kachiri Funga kufuli tuwe wawili kwenye giza unyuku unyuku Haina mpenda,
haina mkiremua
Mwarika wakungwi, ameajua Na kisha bundi sioni pakutua Nguvu za kirundi, anatibua Wakifunika ye, anafunua Analaini jojo, utamumpaka kwa kisogo Niringishi ye dodo, nami nitakupaga muhogo Kiuno, kiuno, kinyongoro teiko kiuno Nami unipe umo kwa umo, weni hotari Kachiri, kachiri, zina nikosha zako kachiri Piga kufuli tuwe wawili kwenye giza nijokoe Hey, kachiri, kachiri, zina nikosha zako kachiri Piga kufuli tuwe wawili kwenye giza nijokoe
Haina mpenda,
napenda ukirembua Kiuno ukinengua, mzuri unajijua Hala nikosha gaie
Zako hawafati Mbwa wa uswailini Tena koko hawangati Kuna marashi mwilini Wao shombo la samaki Ya kwa kunyuzi tisini Sao zinafika mpaka laki Tuna wachoma kama nungu nungu Wanakesha kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you pin Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on the dance floor So clean when you do the dance, I know I just want beside you give me that My baby, one for Yeah, 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 yeah give me that Say that you want for me
Bad girl, how you are my single Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way Thank you, my love
I bless
that's the day that
you got that thing, then I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing, then I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine.
Every night and day, no one but you care. All the things what I do for you. Well, I know I'm done about the work. In my heart, just no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a day. Be no send anybody, girl, be there. Forever, get a day. I'll be there for you, girl. Forever, be a day. Be no send anybody, be a day. Oh, forever, girl, be a day.
Passi mi peggy dogo, in a nikosha mi coco. Now leave your show na mzigo, I will never let you go. Nimeridhika, unachonipa, nimefika, sina mwingine. Nimeridhika, unachonipa, nimefika, sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. Can you make my body go, 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 go? Yeah, I wanna go another day. Hey, yeah, yeah. I wanna go another day. Can you make my body go, 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 go? Girl, I wanna go another day.
Hata wakikupinga, umefuzu kwangu nimesha kupenda. Haujui tu ya nini takulinda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Oh honey, honey, love sijiringa. Oh baby, homie, nimesha kupenda. Oh no, 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 usije kunitenda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Hey, basi nipe kidogo, inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo, I'll never let you go, go. Umenifunga kipago, na kwako bado nipogo. Usije nipa kisogo, I will never let you go.
Nimeridhika, unachonipa, nimefika, sina mwingine. Nimeridhika, unachonipa, nimefika, sina mwingine.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanyiche. Mimi nipe tena kama jana. Wanatamana nibubujike.
DJ James, the youngest, 0727 star 1917 is the number. Holla at your DJ.
kutoka kufuzi nikomoe. Fala wato kwa na mana lengo penza nikomoe. Kazi zika basi fanya usimoe. Mano mwangu tomia, tomia. Afu nafsi yangu itajutia, itajutia.
Kwenye giza totoro, baby. Nachutaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me ni Romeo, leo kesho peponi ni yeye. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadina. Kwenye hili penzi na imani, baby. Wanasema unifai, wanasema yetu na harina. Kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, of love. Hoto ipata ata kwa ela. Of love, of love. This kind of love, of love. Hoto ipata ata kwa sponsor. Of love, of love. Poradi nite, itekete. Mama nite, itekete. Wala kumba la thamani. La kumba la thamani. Iporadi nite, itekete. Mama nite, itekete. Wala kumba la thamani. La kumba la thamani. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadhinani. Kwenye mpezi na imani. Baby, yeah, yeah. Wanasema unifai, wanasema yetu na hadina. Kwenye mpenzi na imani, baby. This kind of love, of love. Mtu ipata ata kwa ela, of love, of love. This kind of love, of love. Mtu ipata ata kwa sponsor, of love, of love.
Kafara mwenzako yale matapishi ya nini kurudisha mdomo ni kwa nini mwenzako mihoi tabani tabani bi nonyota wewe mwezi usije kuvuruga mapenzi jua kwako siji wezi utanichoma roho aya usije fanya pombe kayo na shai. Chane sheni na kukuna chane
utamukunda kama nibindi upendo sipo pendo utajikuta kaburini. You cry,
you cry,
you cry,
you cry, you cry,
Wezi baridi baby ni pejoto. Nikumbate ni eke ni kwako mtoto. Ebu kamata
tell her body ni kunje kushoto. Chumbani bingirina mo foto foto. Imekubali ntenda na we. Kule kijiji nkaone waze. Tuleki hapo mimi na we. Misipendi nauti nauti bebe. Nimekupenda we mwenye we. Sumenita imeituka.
Napenda unavyo chomeka.
Chandarua tulale. Chomeka tulale.
Yo, shatter, shatter, shatter.
Okay.
Yo, Baba Kyla, Kyla. I love you, baby girl.
Yes.
And I hope you know that, right? Nani bongo waku kuonga mamillion. Wote wapenda vitonga ila mini don. Napenda vile unavonyonga, just keep it on. Na kwenye boxe na kinyonga chameleon. Basi deka ni chojoy. Ile kichomeka usichomoy. Nataka pressure ni kukoy. Yapo beki zako nyingi, acho striker ni toboy. Bonge la tonto, mami. Bonge la joto, nani. Bonge la voko, na kunyuma. Bonge la jojo, bonge la jojo.
Nisipendi nauti nauti bebe. Nimekupenda we mwenyewe. Sumenita, imeituka.
Napenda unavyo chomeka.
Chomeka. Chomeka. Chomeka. Chomeka.
Chandarua tulale.
Chomeka. Chomeka.
Chomeka tulale.
Chomeka. Chomeka.
Toto mpe funguo za bima. Anito wafongu nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gini. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambani. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kama pambiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe ya richo kupa mama.
Fuguwa. 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 Fuguwa.
Mama we. Fuguwa.
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 Zambi.
Fuguwa. Fuguwa.
Tanda penda pini pini ama kitata. Kupepa chini chini ama kwangwako. Mbeleza bini bini ama kimako. Chenga mwenini. Johnny Boko
Amake
Udi, 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 Udi Atatoka kukudi, gudi, gudi
Udi,
Mundi, Udi, Mundi, Mundi
Udi,
Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale.
Dosalale.
Nakabafishi kambale.
Kambale. Kibidu bidua.
Bidua.
Pindu pindua. Yani nakachimbu chimbua. Nambandika pandua. Oh da da da, yani kama gaga limekoma kwenye guu.
Suguwa. 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 Suguwa.
Mama we.
Suguwa. 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 Suguwa.
Waya baby, wakiweka na weka.
Weka toli.
Kichomo na chomeka.
Weka toli.
Waka 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 paka down.
Weka toli.
This
is very funny, be funny boy. You got the power and ability. Quality, unarembua au makengeza. Vicheche namba nishadiliti. KBT, fujo mesi kuziweza.
Nika mama nipiga kipapai moja haikai. Kanje bai kala ya Dubai. Nisha piga kitu cha masai peche ngai ngai. Semu za vitochi hatu wapi wifi.
Ukigali ya kigoda ni steam. Supu inanoga bila ndim. Nikiashika maboga tim tim. Ukipiga yoga kwenye gym. You killing me.
Slow, 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 slow down.
Mapepita ratibu nyonga kidogo.
Slow, 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 slow down.
Udambu
tambo pombo changanya na koko.
So
baby take it down.
Yeah.
Slow down.
Check. I got a beauty. You know you got it though. You make I show you. Waiting a carry come. I love you truly. You are my money song. With you forever, baby. Don't ever cut me off. I don't mind my uncle on your back. I can walk cause I go go cool. Thing get them hot attack. I didn't fit. Yeah, the money. And while I'm your start attack. And bump on it, y'all a mess. And only come all o'clock. I tell them for me. I tell them I'm nearly ready for. I tell them I got go by my keys. Same catifo. And chief on them, man. Same you know, let me go. And you can go get one. Come on, looking at Zoo Eligo. I didn't ready for you. Man, look what this is for your info. And all your haters, I talk, I'll fuck them up, come boo an info. Here we go, clued up anywhere, go to Shigo. And say, go for you, okay, CK, you yeah. Already know. The priceless, able present, palagos, able past tense. Yeah. If I would name a little bit, it makes sense.
Make sense.
But slow down, be 50 and when I casket. I casket.
Slow down. My baby, Tarate, boy, younger, get dog.
Slow down.
Utambu, changanya na koko.
Slow down. So baby take it down.
Slow down.
You they make me pull up. My baby love. Uje kulamba lolo. My baby love.
Ukigali ya kigoda ni steam. Supu inanoga bila ndim. Nikiashika maboga tim. Ukipiga yoga kwenye gym. You killing me.
Shikana mikono ukao pande wangu mwili moja atukushe kwenye midomo shida matatizo tulifuka pamoja hakunitupa mkono ukanifunza mapenzi chia moto michepuko ina vikomo kupaga wanareji bukati gani tamaa kuipa nafasi gani ukanitia moyo nitapata nani kwa nini siki mtawajina nani kupaga wanareji bukati gani tamao kuipa nafasi yani ukanitia moyo nitapata nami kwa nini diki mtawajima na nijivunie nani kama sipewe wengine sitamani vote napata kwako wewe unachua kunichombeza hotero kubembeleza wepeke unaniweza kama mboga na kumbeleza
unajua kunichombeza hodari kubembeleza wepeke umeniweza kinishika na jelekeza
umeniweza baba umeniweza mama
tabasamu mpenzi wangu tujenge family sasa uwe baba wa wanangu ni kuzalie mapacha Una kisu kikali, ula nyama usijali Unajua silali, bila kufika safari Tule chumvi na tufike uze, waminya minya nyanye tuapuze Kabia kulala unipige zeze, kitanda nilini pembeleze Nijivunie nani, kama si wewe Bengine sitamani, vyote napata kwako wewe
Unachua kunichombeza Hodero kubembeleza Wepeke unaniweza Kama mboga na kumbeleza
Unachua kunichombeza Hodero kubembeleza Wepeke umeniweza Kinishika na jelekeza
Kunichombeza
Umbali wa mwili, sio umbali wa mtima Wanaovumilia, ndo wanaokula zilo iva Simba mwenda pole, domla nyama Majaribu na yokutana nayo, ni mengi sana Kuna wali ya kuhunga
vipesa ukavikata. Endapo kishindwa takuelewa. Tazidi kupambana kama sitokata tamaa, nina wewe mpaka kiyama. Najua Mungu wangu ataweka njia, hey. Najua ipo siku matunda tutavuna, hey. Majaribu ni mengi sana, tutafanikiwa. Mimi na imani ipo siku tutafika, ila ukishindwa nitakuelewa. Ukishinda takuelewa. Hey, oh na na na.
Long, 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 long distance.
And I know, and I know.
Long, 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 long distance.
I will never blame you.
Long, 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 long distance.
If you ever gave up.
Long, 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 long distance.
Oh na 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 na.
Long, 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 long distance.
Nitakuelewa. Lord of mercy, mercy, it's never easy.
Mercy,
Lord of mercy,
mercy,
it's never easy. See us through.
You go on the bed.
No, 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 no.
Facebook fan page, Pink DJs Entertainments.